Jagai wapo wabuli wimpangole chakabyo isi wabubi adinga tulaga amazimolo mwanyo kubangonta mulila kuna yenze guli kubuli kadinko vombe kanga vombe la mewe wanika wanika wilumia musotai olimubudi gunga wika kanda za sibu wita superstar nana yoli kwa ya star sinikulika umbuli ya ote ingai Kulivulo zuvi lango budebu kulita konga wemeze bango Na yoja kugologoka Sentosoka Tell them sing
Kukwala Hili miste pambali nyepo
Vida maga class
Kukwala Hili miste pamba saseyo
Vida maga class
Kukwala Hili miste pambali nyepo
Vida maga class Kugunde mama zimbuli kasaja kampiwa Fakumula makatunda sana kuligambuna ye Nichikuluma sichimanyi chingambe Ni wavisima vyange Kugunde mama zimbuli kasaja kampiwa Fakumula makatunda sana kuligambuna ye Nichikuluma sichimanyi chingambe Ni wamofisa vyange Wambunga konga nangimba kuna kui Wabamba dalamu enanga mbali nyaku Kuno muziki tali mtia tabisubula nguyaka Na yeka sajo nilipaku Unipikila kuna yegwe wepikila konga nangisi basi Echo wa uwanyo Uyagala to chankala na wavawai Uyagala kutwa ula wabache chaimu Olata na kutule miafitwa kusuka kungi vivyo vya kule Maamidi set up a day I will come everybody na the team Nganimbe viva nyumile mikono neva kasuka full time Ito muziki nja kubobunga oi Nenyu muyo na linya na chopa chalinsene kuleka o oi Kukunde mama zimbulika sadia kampiwa Fakumula makachenda sanga kubigambuna ye Nichikulumba sichimanyi chinga Mbendi wavisima vyangi Kugute mama zimulika sadia kampiwa Fakumula makachunda sana kubigambu na ye Nichikulumba sichimanyi chinga Mbendi wamukisa vyangi
Kukwala hili miste pambali nyepo
Wida wada wias
Kukwala hili miste pamba saseyo
Wida wada wias Big up! Me a pilot to straight our life on the wall. Support a pretty making of the enemies down the us. Rise a blade, gonna cut to them, is no fear at all. And them fools, boom. Everybody feel more love, is up the horn. Everybody feel lucky, raise up the horn. Everybody feel highly, raise up the horn. Reggae tune, enormously tune. Everybody feel boiler, raise up your hand. Everybody feel lucky, raise up your hand. Everybody feel highly, raise up your hand. Reggae tune, enormously tune. Kugunde mama zimbulika sadia kampiwa Fakumula makatunda sana kubigambuna ye Nichikuluma sichimanyi chingambe Ndi wavisima vyangi Kugunde mama zimbulika sadia kampiwa Fakumula makatunda sana kubigambuna ye Nichikuluma sichimanyi chingambe Ndi wamukisa vyangi Mazimbulika sadia kampiwa Fakumula makatunda sana kubigambuna ye Nichikuluma sichimanyi chingambe Ndi wavisima vyangi Mazimbulika sadia kampiwa Fakumula makatunda sana kubigambuna ye Nichikuluma sichimanyi chingambe Ndi wamukisa vyangi Listen for this Sorel mother thing less on the ground Them on the hippers, the art terrific pan boiler man says so. The rhyme is unreplyable. Why I say? Gonna bask you, Njakuti Gimbula.